mpaka mkia, na machozi yanatoka kifuani kwangu umenilalia. Nakwambia usijali baby, ipo siku tu itawadia. Nakufuta machozi, nakwambia nyamaza kulia. Sitojali wewacha washonge, nikutia bali wenge. Nakupenda vimaneno honge, usijali mama. Sitojali wewacha washonge, nikutia bali wenge. Nakupenda vimaneno honge, usijali mama. Oh baby, baby, I promise one day we can go to Miami. Daddy, wana usijali pesa ni kitu gani. Baby, I promise one day we can go to Miami. Daddy, wana usijali pesa ni kitu gani mama. Sitautenda mimi nipo makini pale kokote ninapokwenda. Sitakupiga chini, no treat no hosalenda. Watachonga maneno mimi ndo nitazidi kupenda. Sitojali wewacha washonge, nikutia bali wenge. Nakupenda vimaneno honge, usijali mama. Sitojali wewacha washonge, nikutia bali nakupenda vimaneno honge, usijali mama. Oh baby, baby, I promise one day we can go to Miami. Daddy, wana usijali pesa ni kitu gani. Baby, I promise one day we can go to Miami. Daddy, wana usijali pesa ni kitu gani mama. Hey baby, nyami mama, we nakupenda siku tani hivi karibu mama, tutakwenda Miami mama. Hey baby, nyami mama, mimi nakupenda si utani mama. Hivi karibu mama, tutakwenda Miami mama. Baby, baby, I promise one day we can go to Miami. Daddy, wana usijali pesa ni kitu.